banobe wano bulungi na mafiga naye tebakusobola babayitamu ne basuleyo emabega omusajja w'amaanyi wabeerayo omukazi w'amaanyi ekyo bebe kyoli wakuzibwa bulungi tonyomebwa watendeka obukodyo n'ebisoko ne bwe bakwata omwami olina body language yegwe mutuufu nkubisa bikolwa kwagala nnyo munange nze nkimanyi oli wange ebyaddala watonderwa nse kwagala nnyo munange
bampima kutuuka baby onjogesa obwamachachacha onkubisa bulali lalala zemanyi nkutuuka onampisa omulalo banna onanjogesa oluzungu n'olukika zemanyi nkutuuka abalala bewano bulungi ne zifika naye nga tebasobola abamu babasulawo bankuza bulungi tonyo bantendeka obukodyo n'ebisoko ne bwe bakwata omwami
bampima kutuka bebe ontuka
bampima kutuka baby walyompimisa maso wanyoma mukusoka walyosudde dola
baby basanyiwe
sirigambola ekyo nno sirikasabiriza ekyo kifunayo omutuufu yenze
kanebase mama yebale kuyola nsimanya tata obutasula muko senga 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 webale tukuza
bampima kutuka baby
bampima kutuka baby ontuka
nasanyalaze ganjuba uyakane munkuba akukwata konuma
masanyalaze gasola oyakane munkuba akukwata konuma enrwemwaje mukaneno yoninkumba mukaneno tulimulukano mukaneno.
Remember where you got it first. www.djericom.com